Hey yo, Latino.
Yo, what's up, man? Yo, I'm Bisa. Yo, I'm looking for man.
Hakuna mtu anaweza kuchukia ukiwa na pesa, ukiwa na Mola. Hakuna mtu anaweza kuchukia ukiwa na pesa, ukiwa na Mola.
Nobody can say I hate to you. Why do you have you want nothing money? Nobody can say I hate to you. Why do you have you want nothing money? Now I could get a you call Kwanze. Ovi divaranga, yawe kumukuka. Nakunda nyinu mukoga kuvajera. Narim fiti faranga rihajije. Turabana mu rukundo rujyoshye. Rumwe rutagereranywa mu buzima. Ifaranga rishize aransiga. Yirukanga mu ngira mu Bugande. Burya I Bugande habaye ibanga.
Hakuna mtu anaweza kuchukia ukiwa na pesa, ukiwa na Mola. Hakuna mtu anaweza kuchukia ukiwa na pesa, ukiwa na Mola.
Namenya nakadugala narimfiti jiri jijana. Dajita amajala jitor. Arachijana arachivik. Burji faranga ni faranga. Burji faranga ni faranga.
Hakuna mtu anaweza kuchukia ukiwa na pesa, ukiwa na Mola. Hakuna mtu anaweza kuchukia ukiwa na pesa, ukiwa na Mola.
Nobody can say I hate you. Why do you have you enough money? When I win, they give me kiss. When I lost, they give me shit. Narukundo wajirirwa na farang. Watina wana live in a better life. Wana live ni sugar life. Urugoru chenye ni rujenu. Uruchizeru oranu mushitsi. Watino ndashaki faranga.
Hakuna mtu anaweza kuchukia ukiwa na pesa, ukiwa na Mola. Hakuna mtu anaweza kuchukia ukiwa na pesa, ukiwa na Mola.
With the money everybody can beg. Latino.